short man. Niki try to count my blessings, enjoying tamani zalini. Tu kila siku baba you bless me, baraka zako kwangu ni mingi. Daily mi siko simu sosi, malaika umenipa kikosi. Unaniepusha mikosi, tena unanifuta machozi. Ay, tena ume save my life, baba yangu kweli ume change my life. Tena baba you my light, nikiwa nawe mimi manze I'm alright. Nimebarikiwa. What would it be? Come on, show wewe. Ni kwa nguvu zako wewe, kwa mkono wako wewe. Ora, ndio maana na hesabu zangu blessing. Viumbe vyote vina ina mama, zitanguka if you test me.
Na hesabu baraka, bado asija.
Keep all the melody.